Oh, mvenza nzwana sports kunjani?
No kuyalonga kunjani kehla?
Uvela phi?
Yang vela kama mangizidlela into zakitheli
nje. Aw, that's why ngathi nibathathu nje.
Yes, bathathu. Sishane bonke zakitheli.
Angishaye into akungizizikhuphu lezi. Ah, kanti bakwazi mfana kithi.
Hey, ngikwazi ka.
Ah, wabashale shungu mfana kithi, shisa.
Wozani bafana sibashale simkhombise.